pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa. It's a man trillionaire, trillionaire, trillionaire. Shanzera, yeah. I say in the W City, pokea sifa, Mungu Baba.
Pokea sifa, Mungu Baba, pokea sifa.
Baba jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Pokea sifa jina lako litukuzwe. Hakuna kama wewe na aiwezana na wewe. Trili niko kwako na itaji ukofu wako. Mungu Baba uko tuki vyako. Jinsi ulivyo na matendo yako. Na kutaji uwe nami kama soja na bunduki. Maadui wanapokuja basu na watu wanduki. Kari sasi au mkuki. Mungu Baba sema nami. Unaponita nitaitika. Unapobisha mlangoni. The door is open for you. Sababu nakutaka, maisha ni mwangu. Bila wewe, huwa napata shida. Dumana na kusifu. Pokea sifa.
Pokea sifa, Mungu Baba. Pokea sifa. Pokea sifa, Mungu Baba. Pokea sifa. Pokea sifa, Mungu Baba. Pokea sifa.
So much better than the better. Yeah, pokea sifa. Yeah. Mungu nakupa sifa, jina lako litukuzwe milele na milele na daima. Pokea sifa, wewe ni Mungu wa ajabu. Hata aliyekosa na kukiri amekosa, anapokuomba msamaha, wewe nasamehe na kusahau. Wewe ni Mungu wa ajabu, na uhai unaonipa kila siku. Siwezi kukulipa, kutumia pesa au madini ya almasi. Wacha nikupe sifa, shetani aumie ninapomona kwenye njia. Yeye ni mateke na mateke mpaka kule Jehanamu. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, ulimwengu mzima. Na kuabudu wewe, na nitazidi kukupa sifa. I say, pokea sifa.
Pokea sifa, Mungu Baba, pokea sifa. Pokea sifa, Mungu Baba, pokea sifa. Pokea sifa.
Pokea sifa, so much better than the better. Yeah, need to trill you now, need to now. Shanzera, yeah, pokea sifa, yeah. Zima tu msifu Mungu Baba, yeah. VIP Records, aman.